our name on the track.
Oh yeah, oh yeah, 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 yeah. Mask and to keep it a kaniona. Rose house in a choma. Attacking it a kesaniona. One make type killer corner. Mask and to keep it a kaniona. Rose house in a choma. Attacking it a kesaniona. Cha puskae tukibwege Kistoni kusizi na bege Bongo kaku no wege Kinachotutesa ni umaskini chuki na nyu Text moko DM kisha kamvutia waya Nkaibuka dana mziko na usikia na Femdo imefanya saa hii mina kowa peace Kali ka mtoto wa Hadija kopa na She be like baby kama utako ready Tweke wazi mausiano yetu kila page Rick media mila dayo tweke main page It's official and we on to the next page Maskan tukipita kaniona Rose house inachoma Hataki nidake saliona mba Wame type kila kona Maskan tukipita kaniona Rose house inachoma Hataki nidake saliona mba Wame type kila kona Washkaji mnataka nini
Cash tu
Maskan tunakula nini Bongo tuto boy kisa nini
Kumbu.
Na wachumba wanataka nini
Kumbu.
Shashtuka wanaona hate na wana pay still a west footer Pale jana vo blaze mto na uvuka Mamba na mchetsi kwa pesh mbele kuna tuta Acha nkazie seat belt
Waki mind to taftane to fresh Wanajoba kunipata sio kesi Machizo kweli tunajua na to fresh New friends I'm sorry Mungu na masela, mungu na masela
Maskan tukipita kaniona Rose house inachoma Hataki nidake saliona Wame type kila kona Maskan tukipita kaniona Rose house inachoma Hataki nidake saliona Wame type kila kona